ZWAP.com.
Anona chongo kwa slow.
But it does the bit.
AZ Panda Beats.
Exclusive from A Killer Music Production.
Kafana Kandalama. Kafana Kandalama.
Rap boy. Needing a hope. Vitu visa kankala mushe ni hope. Corona nayo isa kasila ni hope. Yola na kwacha value ya semu ni hope. Nina hope. Niri na chichete kelo vitu fose visa kala mushe. PF na UPNT kuleta na mudui. Nini hope. Kusokoro ni viwo na mushe. Kukosa vima load vede somo na bauzi. Nina hope. Zambia kutenga World Cup. Music ya Zambia kupese kapu pa map. Nini hope. Zipaga take a mask clap. Not tika zichita import ima cup. Funa change gati na gula. Tisenze pomozi gati zwana mula. Mwana usula ndia makula. Munga sabdina ni nfuna zua venti. Chitavena ni upuba. Zambia cream cream izati. Waiweni akuta ndia matuba. Nzese menze solo mpavula. Paka life ikankale soft. Ingati ni pilo. My street kids in town kupesa silo. I'm sure munga nkale ko empty mumaselo. Wakelo vitali noti kulangu za vivero. Nina hope ya chaka chino na teneti buera. Zini wona mafuto ni wona teku diera. Zatana za selo sele. Lela ulo alete plani kulipia za muvela. Tripodism is a sila. Na mzake collapsion tizale kakuwashiwa. Muzambi atizambo konza jila. Kairi mulungu wa zase gula kukunjila. Nina hope. Vitu visa kankala mushe ni hope. Corona nayo isa kasila ni hope. Yola na kwacha value ya semu ni hope. Nina hope. Niri na chichete kelo vitu fose vizanka la mushe. PF na UPND kuleta na mudui. Nini hope. Musokolo ni viwo na mushe. Kukosa vima load vende somo na bauzi. Nini hope. Zambia kutenga World Cup. Music ya Zambia kupeze kapu pa map. Nini hope. Zipanga tika masklap.
1, 2, 1, 2. Chichete kelo cha muriokela. Sakangala na fopano chalo vintu fose mutima veo matonkela. Osati pontela kudifeti na konkela. In case vika futa tisa sokela. Hop machechi yanga pake na vipatala. Kusiriza matenda na kuponda satana. I hope sembe kwa zedi penja alanga. Kudipema ule mfuiti na bamambala. HH na etika kungala my friends. So sati vantu vaona change. Apo nishi vintu fambu panga sense. Osa tifo plani la na revenge. I hope majangi banga perere paka lange. Poshe ya ringa vintu si banga zambe. Oke mundi pweze kumatiezi ya kalambe. Kozi ni mapala uka mande tu sande.
Nina hope. Vitu visa kankala mushe ni hope. Corona nayo isa kasila ni hope. Yola na kwacha value ya semu ni hope. Nina hope. Niri na chichete kelo vitu fose vizanka la mushe. PF na UPND kuleta na mudui. Nini hope. Musokolo ni viwo na mushe. Kukosa vima load vende somo na bauzi. Nini hope. Zambia kutenga World Cup. Music ya Zambia kupeze kapu pa map. Nini hope. Tika zipanga teka masklap. Noti tika zichita importi makapu.
Mahirima ni kizuche paku. Vita kupa mide sinji zaka kionapu. Pani majendu kama jamu zako. Makuitana bajito rupaketi na kongo shepo.
AZ Panda Beats.
Exclusive from A Killer Music Production.
Oh.